Oh, oh, oh. Mama, mama, mama. Yeah.
Oh. You my Valentine, forever you are, forever mina, mina we. You my Valentine, forever you are, forever mina, mina we.
You may take place in my heart, you are the one in the million. Milele utaishi ndani ya moyo wangu. Kuna vitu vingi nimekuandalia, sijui kama utafurahia. Wageni washafika wakusubiria wakuone, ila karibu nyumbani, nafasi yako haifanani. Utakuta burudani, jisikie upo nyumbani. Ya vinanda itakubembeleza ili ulale kifuani mwangu. Wimbo mzuri nitaimba wafikie wote wanaopenda, na usingizi mzuri ukiwa kwangu. Yeah,
yeah. You my Valentine, forever you are, forever mina, mina we.
Wapenda na ondoi, nikiwa mbali please call me. Leo siku yetu we na mi. Yeah. When you cry, we cry together. When you smile, we smile together. Kwa penzi lako la nidekeza, akama mtoto wanibembeleza. Karibu nyumbani, nafasi yako haifanani. Utaikuta burudani, jisikie upo nyumbani. Sauti ya vinanda itakubembeleza ili ulale kifuani mwangu. Wimbo mzuri nitaimba wafikie wote wanaopenda, na usingizi mzuri ukiwa kwangu. Yeah, yeah.
You my Valentine, forever you are,
forever
mina,
forever mina,
mina we. You my Valentine, forever you are, forever mina,
forever mina
we.
Mina we, forever mina we.
Mabale, mtaine, mabale, mtaine, mabale, mtaine.